akwatide kibiina ki NRM bendera okulamusa obwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni awunse kaweefube we ow'okuwenja akalulu mu bendobendo lya Rwenzori n'ettooro ng'olukungaana olusembyeyo alukubye mu disitulikiti ekyonjojo lyasuubiriza okugenda mu maaso n'enteekeka ez'okutondawo emirimu kw'ossa n'obugagga mu bantu. Museveni ayanjudde enteekeka ez'okutumbula obulunzi bw'ente z'amata mu disitulikiti ekyonjojo okuyita mu kussaawo ekyuma ekiganyogoza galeme kwonooneka. Museveni era asambaza n'ekiteeso eky'okuteeka ekibangirizi ky'amakolero ku ttaka ly'ekibira mu disitulikiti ekyonjojo n'asuubiza okuyambako mu kugula ettaka okunasibwa ekibangirizi kino olw'okutondawo emirimu. Museveni akalaatidde abatuuze mu disitulikiti ekyonjojo okukuuma emirembe n'obutebenkevu ebyaleetebwa gavumenti ya NRM. Alagidde okwatibwa n'okuvunaana kw'abavunaanyizibwa ku nteeka ya Parish Development Model abasaba enguzi okuva mu balina okufuna ku nsimbi zino. Museveni alagidde minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Majezo okuteeka eriiso ejjoji ku ggwandiisizo erya enteeka ya Parish Development Model. Okwogera bino abadde awenja akalulu mu lukungaana lwakubye ekisaawe ky'essomero erya Katoosa Primary School era bino abyogedde mu Lungereza.
I give you 1 million, but you give me 200,000. Those will be arrested. That's a crime. It's not just a mistake, it is a crime. The other one is a mistake. It can be corrected now by organizationally. It can be corrected by electing a committee which will do proper things.